Nimefikisha saumu, nayo ni nguzo Ramadan, ziyara yangu neema, Waislamu fungeni, pate